You're chilling with the modest producer out here. It's your town and beats, by the way.
Rada Ganili Chulo. Unabanzanga sana, semanga vitu ziko na maana. Toka makaburini, una fiat nini, unataka laana. Mini ko wevi kaka piten, fizo na mada kumada dem. Chulo na choma kuchoma dem, ukikujanga sana unakangwa men. Weza ni competition, nini lit edition, atuwezi fanana. Tunaleta kamilition, tu kwa every mission, CJ atawabanga. Stray did, chulo akifika kwa beat, mada. Stay lit, minda wapea smoke, zaza. Kenya ndo inaleta content, delivery moto na hot heads. Chunga mudomo usijikose, wasupa wakwenu wanrombose. Hiki tu haidai ukuje na pressure, utapata marapa kwa ready kwenda. Supa na haga ndo mina penda, sorry kwa shories niliwatenda. Na tizimu kafike studio, musibishane Jonah Oji Jones. Sini chekeshe ki Mr. Bone, Rosa itabidi ulowa your tone. Na before that ulilowa your clothes, ukapatiwa kitu na wetu I know. Chungo kichunga jokonu my bros, sasa ushayeka tu personal. In case I was not clear, if you want beef I got it here. Straight up ya ni mbaka kwa gear, niko na straps machine. Ndamia, yeah, pepa chesa, mini pepa chesa. Kani wembe, mini reza reza, mina kata kata. Tena faster faster, wewe cheki cluster, uo neni kitop. Tukikafunga, tunapiga loku, sileta papiz. How many talk, miniko kwa ndai na fungu katop. Nongeza kie inatoka na pop. How are my neighbor, they ain't ready. Mistari natoka kama zme steady. Chunge skupate, tuneza daddy. Na urol na mamuri, wana kweka ready. Hini mbaye itabidi muti, from Kenya dindani uko ndani TZ. Sizi ka disappoint nda wapasha na bado muta imba tu bongo steel. Hadi kwa hiyo bado na kill, na zitazoza jomba kamuti. Mini doki bila medicine, ni kuwadunga kutibu kuchucha chovisi ranii.